Hiphop.com.
Kwangu ya katokea Nilikuwa nasikia kwa watu nikajonea Nilijua kupenda na kukutekea Mwisho wa siku penzi likatokomea Kita kutamba wanja nimekwachia Kita kupanda mlima na change gear Nilijalibu sana kukukumbatia Na mwisho siku penzi likabaki njia Nimechoka kujitesa kwa kupenda vibaya Set my heart on fire Had no sign for this Oh no, kama ni kupotea, basi ni jitafute Nisani upendo siyo matiso haya I did no sign for this Oh no, naguza majira yangu ni the fresh start Natafuta obi mke mana bora kuwa happy Nataji mpenzi ila chenga chenga no staki Oh no, basi staki Bora niende zangu rest kwenye meet kasi Nikitaka vibe na jichanganya kwenye mapati Kubebele ya stress, masha yenye ya copy Oh no basi, staki
Ukienda umepinda mapenzi na kupiga pasi Usicheze moto kijijua we ni nyasi Ukiona moyo wa mtu unavujwa kama glasi Dani ya kifua chako unasikia blast Basi ujue nafsi iko under attack Bad luck, fucking move, kirao safi Mejifunza kupenda bila kupoteza nafsi Ili kujikinga na ile hali ya wasiwasi Kesho utajali tena roi na gush Pombe nyingi wapi push and pose na kush Mtu akiongelea mapenzi unaona bushi Kumbe ni bahati mbaya wewe ulipata mzushi So kila loss ni mwisho naendeleza mishe Wengine ni funzo tu wanakuacha na vishi Na did not sign for pain wala confusion Niliacha kujilaumu hapo ndo conclusion
Nanguza majira yangu ni the fresh start Natafuta obi mke mana bora kuwa happy Nataji mpenzi ila chenga chenga no staki Oh no basi staki Bora niende zangu rest kwenye meet kasi Nikitaka vibe na jichanganya kwenye mapati Kubebele ya stress masha yenye ya copy Oh no basi staki
Locked